ngoba kusasa ngiyosala noma ngehluleka manje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame ngoba kusasa ngiyosama nje noma ngehluleka manje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame. There is no room for failure. I believe, yeah, yeah.